Soldier boys, this jig, nihi chang da spa. This jig, nihi chang da spa. Ba, so dil zin do lil. La la la, wa la wa la, ya wa la wa la, la wa ya wa ya ya wa la 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 la. Soldier boys, nihi chang da spa go. Ya wa ya wa ya ya wa ya wa ya ya wa ya. This jiggy, nicky, John, the sparkle, but so deals in the lead, but so deals in the lead. Yahweh, 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 Soldier boys, nee chan, na das pa go. Yahweh, 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 Yahweh. This jiggy, nee chan, na das pa go. But so this in the lead. But so this in the lead. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh,
Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh,